yazi yanqola umeza kanthanda umeza umnandi busy fuck the beat uthindi yanqola umeza yaza nimthanda umeza ndamunyanya umeza uthandi lali ndenza inqola uyakhalaza umeza yazi yanqola umeza kanthanda umeza umnandi busy fuck the beat uthindi yanqola umeza yaza nimthanda umeza ndamunyanya umeza uthandi lali ndenza inqola uyakhalaza umeza unfunani umeza nmasi ma so leke khala zezi beats akalali ma uqala unyaka meza ngujanywari masitholelane wena meza masimenge fight okanye umesi nesikresi sikadi sembari akho mali yeuniform ngoba ebedruva mabraza ebuya xa yebona umeza lipstick ePTB yayazazi ubhuza umeza uncedelani ndiyamazi mna kuthene nganefoni uthi mna ndithanda indawo ngumakhi wam lo ndiyamazi mna umazi uthanda uekta mna ndimbiza usofi indawo zange wandithanda umeza mna ndikhule ndifundisa esikele sithi andikwazi ubhala ndikhule ndihlonta gqitha umeza mna singabantwana esifimba igrim gqiba sezikhala ey meze nyamezela xa ungxala okomakhi zogunyuka ipressure ey ndixolele meza yonke indizokulunga ezibali yamba ixesha yazi yanqola umeza kanthanda umeza umnandi busy fuck the beat uthindi yanqola umeza yaza nimthanda umeza ndamunyanya umeza uthandi lali ndenza inqola uyakhalaza umeza yazi yanqola umeza kanthanda umeza umnandi busy fuck the beat uthindi yanqola umeza yaza nimthanda umeza ndamunyanya umeza uthandi lali ndenza inqola uyakhalaza umeza.